dames, yeah. Oh, na 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 na. Na 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 na. Call me a robot. You my lover. Kashipu mwendo kama twiga. Unanikosha. Na vile tunavunja mbo. Yani ulivyo chombo. Mazako nisha sama na kwambi. Kwako niko loyo. Chochote unataka unaniambia. Hey baby kuna hapeleo. Na vilo nani bamba bamba sana. Nataka tukeshe leo. Na vilo meniweza weza sana. Nataka si tuende mbali. Tuende mbali. Nataka si tuende mbali. You know that I love you.
Twende Mombasa.
Mombasa.
Mwone gavana jo na tuogele.
Kisha twende Kisumu. Tukule samaki ya momena.
Twende Mombasa.
Mombasa.
Mwone gavana jo na tuogele.
Kisha twende Kakamega. Uwone na mita nililelewa.
Oh yeah. Oh na 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 na. A big classic 006. Thank you many bana fasi na nene. Pa baby na enjoy. Penzi lako la kifani na tosheka. Baby na enjoy. Hakona macho kupendeza meni. Ametoka majuu. Na vila mechachisha. Kwele Mungu amejibu maombi. Baby kuna happen leo. Na vilu nani bamba bamba sana. Nataka tukeshe leo. Kwa vilo meniweza weza sana.
Nataka si tuende mbali.
Minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
Minawe.
You know that I love you.
Nataka si tuende mbali.
Minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
Minawe.
You know girl I like you. Twende Mombasa.
Mombasa.
Mwone gavana jo na tuogele.
Kisha twende Kisumu. Tukule samaki ya momena.
Twende Mombasa.
Mombasa.
Mwone gavana jo na tuogele.
Kisha twende Kakamega. Tukule kasembe na kakuku.
Nataka si tuende mbali.
Minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
Minawe.
You know girl I like you. Twende Mombasa. Mwone gavana jo na tuogele. Kisha twende Kisumu. Tukule samaki ya maomena. Twende Mombasa.
Mombasa.
Mwone gavana jo na tuogele.